Nami sengizushwa uthando Ngiyakuthanda Themba lami Nami sengizushwa uthando Ngiyakuthanda Themba lami Nami sengizushwa inkumbulo yakho Ngiyakuthanda Themba lami Nami sengizushwa inkumbulo yakho Ngiyakuthanda Themba lami Ngiyakuthanda Ungangikhohlwa Themba lami Ngiyakuthanda Uzungangikhohlwa Themba lami Nami sengizushwa uthando Ngiyakuthanda Themba lami Ngiyakuthanda Uzungangikhohlwa Themba lami Ngiyakuthanda Themba lami